kwelimithwalo bayedolophini nomizulu letha nampaya umama kwelimithwalo bayedolophini nomizulu letha nampaya umama kwelimithwalo bayedolophini nomizulu letha usulonke ngihlelela mina ngizwisa makabishi azilabone kusi kungathimini namba ya umama betheli mithalo bayekuphi nomizulu neta yekintshisekelo nozikhandla owabenzela thina ukuthi silale dlile yekintshisekelo nozikhandla owabenzela thina ukuthi silale dlile kuleyo mikhukhu evuzayo uyanethu mama umakhumalo kuleyo mikhukhu evuzayo uyanethu mama umakhumalo ehlelela mina ezengisa makabishi aziyabone kusi kungathimini usulonke ehlelela mina ezengisa makabishi aziyabone kusi kungathimini.
Babetela amandla kamama Baba bani babethangeke sifike la Babebuka intupheko yethu
Uthi
Uthixo
Nalise
sikwenza kwenzeke mama
Sentimbim